sebo ne banyabo buriwa
ekiriwo
kukwata musa wensimbi tulete mainja seminti musenyu twala tugende tuyinza tutyo kusula mu gorofa ezitemagana enyumba ya mukama kifurukwa
Central Church.